JazzyMidunda.com.
Free cheese.
hatakuswali pia. Wewe kituzi makobe mchana unajilia. Na muasi mola wako akhira kungojea. Masikini roho yako ufungi ujalipia. Wapita umuri wako mauti ya kusogelea.
Zimedunda.com.